nikitulia nitakucheki. Basi thanks for your time.
Poa.
Ushapendwa na mwana,
pendwa na mwana.
Tatizo ni nini?
Tatizo ni nini?
Sijasema hapana. Ukampiga pini,
simpige pini.
Namnavyo endana. Jumpa kachini,
jumpa kachini.
Namsije gombana,
sije gombana.
Kwa maneno ya mjini. Sitaki kusikia ki ka ka. Wala mangumi, kum 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 kum. Mala makofi, kwa kwa kwa. Kichwa, pem 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 pem. Ninataka umpe ra la la. Vitu vitamu. Ten. Wa, 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 feet of it up.
Mani pata van shem.
Joe. Well, Joe. Well, Joe. Well, Joe.
Bossy, bossy. Same shake, girl, same fussy. Bossy, bossy. Same shit, girl, same fussy.
Joe. Well, Joe. Well, Joe. Well, Joe. Well,
Okay.